Ate ye President Yoweri Kaguta Museveni atenderezza obuweereza bw'omugenzi Geraldine Namirembe Bitamazire, yaliko minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, eyatandikirwako enkola ya bonna basome mu primary ne senior. Museveni ategeezezza nti enkola ya bonna basome ebadde ya nkizo mu kutuusa obuweereza obw'ebyenjigiriza eri abaavu, okuli abawangaalira mu byalo n'ab'omu bibuga. Mu bubaka bw'atisse omumyuka we Jessica Alupo mu kuziika Bitamazire e Butambala, President Museveni ategeezezza nti omugenzi abadde atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe omulina okuwaayo alipoota ez'enkizo eri ministry ku ntambuza y'ettendekero Uganda Management Institute gye yali omuyima.